menikabako kisa sija chacha mezani, ukamtupa jongo mti ukawacha varandani. Siwezi sema no, nikukwaze nimekosa nini, nijitazame kio nijue kasoro yangu nini. Bado nipata tabu sana nilipoa simba, mara najijua mizaifu kwako. Nililia sana kisa sina vumba, menajijua sina mana kwako. Japo ni moyo nisononeka, mana huku mala kule mbona utuli. Kasema moyo uliwewezeka, mala hili mala lile mbona usiki.
Wezi ucheka kidogo,
nionyeshe meno kidogo, nionyeshe meno. Cheka kidogo, nionyeshe meno kidogo, nifurahi baby.
Tabasamu,
tabasamu ma, tabasamu ma. Oh, oh, oh.
Penzi la kijeshi mama, sina inabidi. Mwanamke kuringa suna ya kwako meziti. Itasema maneno yote, pendo nye hindi. Zamani nilijua wakubwa ndio nafahidi.
Bola ninywe pombe nikate mawazo, nirudi na kesha fujo mawazo. Hata zawadi kwako tatizo, nikileta unanuna matatizo. Japo ni moyo lisononeka, mala huku mala kule mbona utuli. Kasema moyo uliwewezeka, mala hili mala lile mbona usiki.
Wezi ucheka kidogo, nionyeshe meno kidogo, nionyeshe meno. Cheka kidogo, nionyeshe meno kidogo, nifurahi baby. Cheka kidogo, nionyeshe meno kidogo, nionyeshe meno. Cheka kidogo, nionyeshe meno kidogo, nifurahi baby.
Cheka, cheka usijali, naponuna wewe kazi sifaa.
Tabasamu, tabasamu.
Kaya Lami Music, Kaya Lami Music.